exclusive from zhitspromos.com.
Ba ba ba. Bambi batila wanga bomfya uyo. Bambi batila, bambi batila, bambi batila, muti akwata uyo. Bambi batila, bambi batila, limbita bashiba, iparo ya bashima, iparo ya bashima, iparo ya bashima, ya bashiba, iparo ya bashima.
Wai wala mwena juju apashili Timba weki pangulu na masali Tata ni mfumu awa kumulu Emwine wameji pangone fiulu Apela valanda na wapakama Alokeshe mfulu mshilinga wa uma I'm blessed na wana mapalo Blessing shower nsamba mumapalo
Ipano ya basima Ipano ya basima Ipano ya basima. Fintu ni perfecti Yawe, awe, awe maliwa Bambi batila ni juju Bambi batila ni shonungo Na yoma palulu Oni Ni fave Awe ni fave Ni fave Oh, ni fave Bambi batila Wanga bomfya uyo Bambi batila Bambi batila Bambi batila Muti akwata uyo Bambi batila Bambi batila Limbita bashiba Iparo ya bashima Iparo ya bashima Iparo ya bashima Da bashiba Iparo ya bashima Iparo ya bashima